Togamba bano kuswaza isamanya kati ndieno nkaba singda lwakuba mutima ndieno nkaba singda lwakuba mutima mama mbitadde ebyalavu mbitadde mama mbitadde ebyalavu mbitadde Siga zabi hundu walai Samanya tiwagaminga Nekulaga na bazade walai Samanya tiwagafumba Nekusane kubajeti Kamanyi tukola kampani Twali tukwatagana Kankuyisanga mumbecha Katimbye nonkaba Singda Lwakuba mutima Ebyalavu mbitadde Mama mbitadde Ebyalavu mbitadde Wane ambisa Ngachisimula Nogambaba nokuswaza Samanya Nekulaga na bazade walai Samanya Tiwabia mfumba Nekusane kumba jeti Kamanyi tukola kampani